ZambiaMusicSite.com.
Lil Wise,
Paris Records.
Medication.
You are my fire. You are my everything. You are my fire.
Mazambia ni keo na zinati misheo. Unasikio munga nuja chabwe kristiano. Ninza kalida iwa mandi ukapyamo. Tupi konda konda ibe mandi vama bima. Yo na biriba iwa lafu ni mutima. I will be your daddy, you will be my mommy. Tunga bima ni ndilafu yeneo wendo kuna. Nako pasa pose peneo uza kuna. Uze lafu ni mapuna iwa mani pasa yo.
You are my fire. You are my everything honey. You are my fire.
Southside.com.